olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
A tonu o se tasi o whainga po o mai lei whaapisi nisi e tele ina whaapolonga ina ma whaamativa ina ai tangata i au se talia nei. O se whainga e whaingoa ina o le whaatau nei a e totongi muli muli po o le buy now, pay later. I se suasuenga a le a onga whaapisi nisi le University of Sydney, wailoa ai le tūlanga ua sai sai ai nisi e company e pei o le afterpay ma le zip i aita alafu e whainga tāo na toe tōngi tōngi. E whātusa i le lua se fulmele lima pa sene o tangata anu au se tālia e whaao ngā ina le buy now, pay later e o fōina i se awala e mauai e tangata se oloa i se awala vave e sa inia se malienga e tōngi tōngi le tāwole nei oloa se ia mai a. Nei loa i le suasuenga a le aonga whāpisi nisi a le University of Sydney e owa i le walu se la wafe tangata e whao ngā ina le awala nei e whaatau waini o loa. Ae o le tō teleo i lātou, e le tasi, ae tele isi accounts e whaatau wai. Na whaamatalaina e Dr. Andrew Grant na whaaululu i eile su asuenga, o se awala e whaaputu wai aita alafu ilunga tua isi aita alafu.
So what they're essentially doing is they're stacking debt on debt, and so effectively, they've got a taste for the product and they've decided, well, why not get another one? And this is posing quite a big risk because a lot of this is unknown outside the financial services system. So people could be finding themselves in a lot more debt and needing to take out additional debt to pay off their buy now, pay later accounts.
Dr. Andrew Grant. Nei loa I le suasuenga, o tangata e tele accounts I le whātau nei ae totongi muli muli le buy now pay later e telefo i ala atou nono ngā tupe po o loans, personal loans. E tele ina lātou whaao ngā ina credit cards, ma o le to tele e āfua mai ino ofoanga e māuala lalo le tūlanga i totongi ma tupe maua. O company e pei o le afterpay na whaalia Dr. Andrew Grant, e tele ina lātou mua mua ave e sea mai tupe mai tau ngā tupe po o bank account a tangata o lo o tōngi tōngi ai le tau o loa. O lona winga e sei mua mua e le afterpay tupe ma le mawhaia i enisi o na tōngi mea e sili o na mana o mia ma tatau o na ave i ai le wha mua mua e pei o mea ai ma pilia fō mai.
So they're looking and saying, look, our default rates aren't that high, they don't charge interest, there's only minimal late fees, but we're not causing harm to the consumer, without the understanding that the harm is not being caused directly, but maybe indirectly through an inability to make payments on their credit card or people needing to go without what they really need in order to pay off their buy now, pay later debt.
O aonanga nei, buy now, pay later, e le o ao fie I lalo le tūlafono le Credit Act, ma e le o mana omi ai, ona su e su e ina mua mua le tūlanga tāla whengai, ma le tūlanga ngafatia pe mawhaia e se tangata, ona ia sainia se malienga e tōngi tōngi ai le tau o se oloa. E pe ona whaamatalaina e lele I o tam, Apprisk, o le Consumer Action Law Centre.
Buy now, pay later providers, unlike other forms of credit, they don't need to do any sort of affordability assessment or suitability assessment for products before they sign you up. So when you go and open up an afterpay account, all you have to do is provide your details and you get a line of credit. The same goes with a lot of other forms of buy now, pay later that actually offer, you know, in some situations, pretty significant amounts of money without any sort of assessment of your finances. Some of them go up to $30,000.
Tom Apprisk, Ole Consumer Action Law Centre. O loo sila sila le matanga luenga o tupe le Treasury ini awala e pūlea ai au aunanga e whaatau nei tatongi muli muli. Na sao noa Tom Apprisk e iai ao ngā o au aunanga whaapenei ile ati nae a e tatau ona tu umai ilalo le wha amalu o le tū lafono le Credit Act e pūlea ai. A e le o le tū ufau e tafili sao noa ai, company e pei o le afterpay ma le zip I tupea tangata lau tele.
Look, we definitely think that there is a space for buy now, pay later in the credit market. We don't want to see it go altogether, but we just want to make sure that it's appropriately regulated and the proper safeguards are in place. So to a large extent, that does mean addressing it by bringing it under the credit law umbrella.
O le reporti na wha amaho pōpoina e Sam Dover mō le SBS News.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.